Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Ngā runga anō hoki i ngā ringa raupā. O te reo irirangi o wātea. Hoia nō rā e tīwi i tēnei hāora nei. Anā, kei te mahi tahi a ngaitahu ki tētahi o ngā umanga whakahaere wahapu nui o te ao ki te whakawhanake i te whanga o whakaraupō. Hurirawa ke tīwi ki te hui a te rōpū toitū te tiriti hei whakawhanake i o tātou rangatahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. E toru ngā rūnanga o ngaitahu e mahitahi ana ki tētahi o ngā umanga whakahaere wahapu nui o te ao. Arā kia DP World ki te whakawhanake ake i te wahapu o whakaraupō. Hei tā te māngai mō tōnui, hei tā Liz Brown, ko te whāinga ia kia noho te mana o te wahapu o whakaraupō ki te tūmatanui. Engari kia tū hoki he whakaitanga mahitahi tauroa kia DP, kia kaua ngā kaiutu reti e hemo i te nui o te utu ki te whakatipu ake, ki te whakawhanake ake. I te wahapu o whakaraupō. A nei te minita whakawhanake rohe a Shane Jones.
Rono tēnei momo kaupapa e werewere ana. Rono ngā tāngata whakangā pūtea mai rā wāhi e rapu huarahi ana me pēhera nei rātou whai pāngai ki tēnei wāpū ki whakaraupō. Ka mutu te hanga nei ko te kupu whakamutunga kei te kaunihera. Kei wāinga tonu i te hāpori ki o Tautahi. Kāre oku kupu mō te tū o Ngaitahu, nō rātou te mana whenua ki roto i taua rohe. Ka mutu kei wareware tātou te nui o te pūtea, ko oti te whakangao ki taua wāhi mai te rū whenua. Me taku mōhio ka nui no atu te kaha o ngā hapū kei ngā pāpāringo o te moana i kona. Engari ko te kupu haka mutunga, e hoa kei te kaunihera me te hāpuri. Tā te mea nō rātou tēnei taonga e hari te kāwanatanga.
Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiarahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia tūhoro Nuku Smith.
Kaupapa matua tira au ta tātai wānanga i te rangi nei. Tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe. Au mō tātai katoa, ko te oranga tonutanga o te mōkupuna i ngā ahuatanga katoa o tā rātai oranga. Kura mai, hauora mai, hākinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātai mana ki ngā mana katoa. Kei rite katoa, ke pai, ke puta hei raukura. Mō rātai umaha, engari e kia pai ai tō rātai puta, kia tautoko ai tō rātai puta ki tīnei ao.
Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa. Mō te huarahi kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026, kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karaputi hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtara wāhi ruatanga. Kua roa hoki te pāti Māori e kōrero ana mō te kotahitanga, engari kua whakātū kē mai i te wehewehetanga. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark, e whakautu ana i te pātai, ai rānei, ka tāia, e te pāti Māori, te whakātū mai te kotahitanga i tēnei taupōti.
E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wā wāhi rua hoki, he oe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, i tēnei kāwanatanga, kā tahi, ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua. Kā toru, i aku haerenga ki tā wāhi, ki ngā iwi taketake putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou, korero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
Ko ake nei te iwi, ko ngā hā kinikina. I hinga te kapa o mā ia i hipa i te whakataetae poifana o te ao i nanahi, toru ai ki te tahi i putati huonga o ma i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore. Nā waira, nā waira, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o ihipa meala wāke, ko rātou i toa toru ki te tahi. Ko whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021, ko tētahi o ngā kaitākaro hou. Ko whakaingoatia e te kaiako matua hou, ara e Tamati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōne ingoa. Tui atu ki tēnā, ko ngā kaitākaro hou o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.